Karibu homie, wa uzaisia vile nkichomi chomi, babu utatufagilia, ya utatufatilia, tatuhadithia na kama hakunji basi utatushangilia. Tuna roll toka central, ama flow ndo momento, tuna scroll kila ghetto, kama cups toka depo. Kamulize Fabuloso, aka Marioso, Santana, Lega, ona chats wa vitoto. Wana mdogo, mwenye voko la kibaba, tunga mimba za pens, kwenye ubongo wa vimwana. Shosti kambali, sina usongo wa kishamba, ile no ya sarari sio hongo ya kimada. Kwetu janja ukizidisha pimbi, ulimwengu mama ukizingua unapigwa pindi. Misi wa zamani sina aka nyingi, la mi nambari wani Mr. aka mshindi. Tunabao tunapanda miti kasi, tunasaga dao vena, tunataka dele safi. Tunabao tunapanda miti kasi, wakitaka mbao vena, tunawamba. Tuacha tumechill na presda mada, yeah, yeah. Tuna reminisce, yeah. Tumesha kumiss, nah. Tunaleta ubishi na kutengeneza rada, yeah. Soko na liteka kwa track na dope lines, voko ikitetema, wow. Na back na shock signs, that's shock right. Na zikwepa na rakati za strong rise, wana mdogo na jibeba bahati ya igongi twice, wow. Bila was na konga dudo latinyo, yeah. Na shika glass na gonga fundo la mvinyo, yeah. Toka B1 records paka BM records, na spit flame nite mwana TN records. Haters, habari yao, squeezy si deal now, na deal na deals nazonekana deal kwao, wow. Nipo makini na fikiri kushinda fikira zao, na domana tahiri kipata mpira bao. Tunapanda miti kasi, tunasaga dao vena, tunataka dele sapi.
We came, we saw, we conquer. Central Zone, baby.